In the darkest days, you've always been my light. In the times of pain, you've always been my strength. I give all my praise to you. Whoa, I give all my praise to you. Oh, yeah. My God is a warrior. My God is a warrior.
Kukosa tumaini, msaada wa karibu, ni wewe pembeleza. Wewe ni maji langu ya uzima, ninaposikia kimtera. Wewe ni kimvuli changu, ninaposikia joto mimi. Wanituliza, wanipa fariji la moyo, ninapokumbuka matendo yako. Unaniongoza Baba, sasa kwanza kwa mwe kamwe nita uabudu Baba, sasa kwanza kamwe wewe ni ebeneza.
Tuka nemo bizi wa wangula nzemo hita warrior warrior ono musaja soja soja nzemo hita mahambo soja my king my super soja my warrior you are my
thrills in you. All my else should die. I give myself away.